jay once again. Nay, mapenzi tu nimepaga wa hamju ya kila mara ananifanya silali. Namuwaza yeye tu, anaiweka roho yangu juu. Ana ototo tu, sema uzuri ananipaga asali. Mina ilamba tu, na penzi letu ni kama suna. Na ulizi kama suma, ata akinuna. Bado napendeza mchumba, mkimuona ananichuna. Usinione huruma, chamtuliwa na mtu. Kutu yake chuma, basi mwambie ninampenda. Sawa, 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 mwambie ninampenda. Yes, sawa, right, sawa, sawa. Geti naingia, akipanua neti naingia. Na wala sikupeshi naingia. Sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visokoro kwinyo mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua. Sema kweli, yataniua. Na penzi letu ni kama suna. Na ulizi kama suma, ata akinuna. Bado napendeza mchumba, mkimuona ananichuna. Usinione huruma, chamtuliwa na mtu. Kutu yake chuma, basi mwambie ninampenda. Sawa, 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 mwambie ninampenda. Yes, sawa, right, sawa, sawa.
Comic Slicer.